Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro dusangira ijambo mugezweho muri uyu mwanya na Etienne Karekezi. Ni ikiganiro gisoza umwaka. Ikiganiro nifuje ko twagaruka kuri imwe mu nkuru zavuzwe cyane zaranze isi muri uyu mwaka urangira. Itabaruka ry'intwari Nelson Mandela wabaye perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo nyuma ya politiki bagashaka buhake niyo nkuru nifuje ko twagarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi. Mbere yuko mbagezaho abatumire bacu uyu munsi, nagira ngo muri make twongere twibukiranye ubuzima bwa Nelson Mandela. Nelson Mandela yavutse mu mwaka w'1918 mu karere kahitwaga Transkei muri Afurika y'Epfo. Byari tariki 18 y'ukwezi kwa karindwi. Ishyaka rya ANC, African National Congress, ryashinzwe mu mwaka w'1912. Iryo shyaka ryatangiye ryitwa South African Native National Congress, hanyuma riza guhindukamo ishyaka rya ANC mu mwaka w'1923. Tugarutse kuri Nelson Mandela. Mandela yinjiye mu ishyaka rya ANC mu 1944 igihe yakoraga akazi k'ubwavoka yunganira ababurana. Mu 1956 Nelson Mandela yaje gushinjwa ibyaha by'ubugambanyi nyuma aza kurekurwa. Muri 1961 nyuma cyane y'ubwicanyi bwabereye ahitwa Sharpeville bwahitanye abana b'abirabura, nibwo Mandela yafashe umugambi wo gutangiza umutwe w'ingabo w'ishyaka rya ANC ryitwa Umkhonto wesizwe. Muri 1962 Mandela yashinjwe ibyaha byo guteza akaduruvayo akatirwa imyaka 5 y'igifungo. Muri 1964 Mandela yakatiwe gufungwa ubuzima bwe bwose muri gereza kubera gucura umugambi wo gukuraho guverinoma. Nelson Mandela yafunguwe ava muri gereza mu 1990. Muri 1991 Mandela yatorewe kuba perezida wa ANC. Muri 1993 Nelson Mandela yahawe ishimwe Nobel ry'amahoro, Prix Nobel de la Paix, Nobel Peace Prize. Muri 1994 Nelson Mandela yatorewe kuba perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo. Muri 1999 Mandela yafashe icyemezo cyo kutongera kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu. Mu myaka itatu ishize, muri 2011 Nelson Mandela yajyanwe mu bitaro. Muri 2012 Nelson Mandela yasubijwe mu bitaro. Muri 2013 Mandela yakomeje kuvurwa indwara ifitanye isano n'ubuhumekero aza kwitaba Imana tariki ya gatanu y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Ubuzima bw'intwari, umurage w'intwari, nibyo tugarukaho tureba cyane uko Afurika y'Epfo ubwayo ndetse n'umugabane wa Afurika byakwigira ku murage wa Mandela kugira ngo Abanyafurika bagire amahoro arambye. Abashyitsi twatumiye uyu munsi, Abanyarwanda natumiye uyu munsi, barimo abanyapolitiki, barimo impuguke muri diplomasi, barimo n'impuguke mu bibazo by'uburenganzira bwa muntu na politiki mpuzamahanga. Ndabasaba batwibwire.
Nitwa Karake Kanizio, ntuye mu Bubiligi. Ubundi mu Rwanda nakoze akazi ko muri leta kwa minisiteri y'ubucamanza, hanyuma mpava njya muri za ambasade kuva muri 65 kugeza muri 74 ngarutse mu Rwanda nkora muri ministeri y'imirimo ya leta.
Ndabasuje cyane ambasaderi Karake Canisius, muraho cyane.
Muraho Karekezi.
Mukomere cyane kandi nizeye ko mwaka murimo kuwusoza neza.
Turabyiringiye ko kugeza ubu byose byagendaga neza.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe.
Noel Twagira Mungu, ndi umwarimu n'umushakashatsi mu bibazo bya politike byo muri Afurika n'ububanyi n'amahanga hano muri Amerika. Nkaba narakoze cyane imirimo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Ndabasuje Profesori Noel Twagira Mungu, muraho namwe murakomeye.
Muraho neza Karekezi.
Ye, twatumiye kandi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi cyadusangira ijambo.
Gerivazi Chondo, mpamuguke mu kubungabunga amahoro no gukemura amakimbirane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC.
Ndabasuje cyane namwe Gerivazi Chondo, kandi umwaka murawusoza neza.
Twizeye ko utatuza uburyo tuzatuje.
Uyu munsi rero nkuko nababwiye turavuga kuri Nelson Mandela, tugaruke cyane ku bijyanye n'umurage we n'icyo abayobozi n'abanyafrika basigarana, icyo bakura kuri Mandela. Ambasaderi Karake Canisius mbahereho, mwakoze muri diplomasi igihe kinini cyane, mwakurikiranye ibijyanye na Afrika n'amahanga mu kazi kanyonye mwakoze n'ubunararibonye mufite. Itabaruka rya Nelson Mandela witabye Imana tariki ya 5 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo gusoza, mwe mubona hari icyo risigiye umugabane wa Afrika nk'umurage wa Mandela?
Urakoze Karekezi. Itabaruka rya nyakwigendera Nelson Mandela byabaye inkuru y'inshya mugongo ku banyafurika. Nelson Mandela yadusigiye byinshi, hari ingero nyinshi cyane zigaragaza ibikorwa bye, ariko cyane cyane twavuga nko imibereho yo kugira umutima wa kintu, imibanire y'abanyafurika muri Afurika y'Epfo ishyira imbere ikintu cyitwa ubumuntu. Nelson Mandela yacyitayeho cyane. Hanyuma twanavuga ukuntu Nelson Mandela yari afite ikintu cyo kutiheba mu byago bikomeye yagiye ahura nabyo, bishobora kubera isomo abanyafurika. Aha mu kutiheba, igihe yari afungiye Robben Island, yiyemeje kwiga ururimi Afrikaans rw'abazungu kugira ngo ajye ashobora kuvugana n'abapolisi bamurindaga, yumve ibyabo n'ibitekerezo byabo. Ikindi Mandela yadusigiye bintu byo kubaho mu buryo bushyira imbere ikiremwa muntu, hanyuma akaba mu mibereho ye ya nyuma amaze gufungurwa yaragiye agaragaza ko yitaye kuri Afurika, atubera urugero mu bintu nko kugira ngo agaragaze ko umutegetsi atagomba gutsimbarara ku butegetsi, atubera urugero abanyafurika, agaragaza ko umutegetsi umukuru w'igihugu atagomba kubaho yibeshejeho mbese yikubira umutungo w'igihugu. Ikindi Mandela yadusigiye ni ukwicisha bugufi. Aha navuga nk'umuntu wigeze kuba Premier Ministre wa Tanzania witwa Joseph Warioba, niwe wagize ati Mandela adusigiye umurage w'urukundo no kwiyumanganya. Ubwo rero nkabona ko abanyafurika bagendeye ku ngero Mandela yaduhaye byatuma ibihugu byinshi bya Afurika bitera imbere.
Ye, duse nk'abahinda amagambo gato, duse nka n'umurage duheraho twese mu kiganiro cy'umunsi, n'umurage rwose muvuze ni muremure, ni harimo ingero nyinshi cyane abantu batasubira ngo bazirangize. Bwana Gervais Chondo, namwe mu byo mwakurikiranye, mwakoze diplomasi namwe mwakoze mu byo mwakurikiranye, mwumvise ko uriya mukambwe iriya ntwari Nelson Mandela atabarutse, mwe icyo mwagize muti Afrika, mwabagize muti Afrika isigaye ari imfubyi?
Murakoze Karekezi kumbaza icyo kibazo. Icyo navuga ari ugifata ubwa mbere ijambo kuri iradiyo Ijwi ry'Amerika, nagusaba ngo mureke rwose mbanze nunamire uwo mukambwe watuvuyemo, uvuga ati Imana imwakire mubayo kandi muri ruhu ridashira. Nagize amahirwe igihe kumubona kiva muri gereza muri 91, namukoze mu ntoki, nongera kumukorera mu ntoki ubwa nyuma muri 93 i Cairo. Ariko nkaba ntekereza ko uriya mukambwe utuvuyemo asize amateka akomeye, kandi simvuge ngo ni nawe wenyine buriya umutware w'ingabo agirwa n'izo ngabo zimuri mu bitugu kuba twavuga ndetse n'ishyaka rye ANC, kuko muri iyo ntambara bagiye barwana bagiye bagira aho bagwa bakagandara ubundi bakabaduka, ariko byose bitewe n'uwo muntu ubarangaje imbere. Iyo rero abantu babibona mu muntu mu muyobozi, nta gituma batagira imbaraga, kandi n'uwo muntu n'uwo muyobozi nta kundi atagira imbaraga. Adusigiye rero ibintu byinshi, ibintu ambasaderi Karaca avuze byo ubuntu ni ijambo rikoreshwa mu rurimi rwa hariya muri Afurika y'Epfo, aribwo umuntu, aribwo umutima wa kimuntu. Ibyo bintu n'abatarabyemeraga mbere hose mwarabyiboneye, bamwitaga ngo ni uwo muntu ukoresha iterabwoba, baramuciye ari kivumwa, ari ruvumwa, nako ni iryo shyaka rya ANC ari ruvumwa. Ejo bundi byarigaragaje, abantu bamuherekeje uhereye nko muri iki gihugu turimo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukabona abantu bigeze kuyobora iki gihugu n'abacyobaye abaperezida bageze kuri bane, barimo ndetse n'abamurikiye kuri iyo lisite y'abaruvumwa y'abateroriste, baravuze bati twaribeshye koko, bakajya kumwerekeza. Icyo ni ikimenyetso kigaragara ko ari nk'igiti kingazamarungu rwose cyavuye ku isi. Ikindi rero yagaragaje nk'umuyobozi ko agomba kugira ibyo yirenza, agomba kugira ibyo yibagisa, cyane cyane muri mu buyobozi bwo muri Afurika y'Epfo. Yashatse kugira ngo abumba bumbire Abanyafurika y'Epfo bose hamwe, barimo ndetse n'abamurwanyaga. Urugero natanga ni nk'umuntu shefu gaca Mangosuthu Buthelezi, umukuru w'ishyaka Inkatha, ukuntu yakomeje kubahangana nawe ariko nawe akamugira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ndetse n'igihe asohotse n'igihe visi perezida ahari akamubwira ati niwe urimo gukora umwanya wa perezida wa repubulika. Ibyo bintu Mangosuthu Buthelezi yabikoze inshuro 22.
Ni nyinshi
cyane. Asigara nawe aramutswa umwanya wa perezida wa Afurika y'Epfo, kandi batavuga rumwe, ari umuntu navuga mu kubahanganya. Ikindi nanone ibimenyetso nako ni byinshi cyane. Umunsi umuntu wategekaga rira shami rya gisirikare ryawo,
umukoto wesizwe
Chris Hani, bamurashe muri 1993. Mandela yaratari yaba perezida, ariko ukuntu yitwaye nka perezida nk'umuguntu mukuru, kuko yarahagurutse abirabura bavuze bati dore ibyo twababwiraga, none barongeye batumishe mu rusatsu tugiye gusubira nka byari byo muri za Soweto na Sharpeville. Arababwira ati musigeho, uriya muntu wacu yarashwe n'umuzungu, ariko uwamurezi warezi uwo muzungu ni umuzungukazi wamubonye, yatuvuyemo abe igitambo cyo kugira ngo tuzabashe kubana neza, ntaze kugira ibintu byo kugira ngo abantu bihorere baze gukora amahano.
Ye, mu bihangane gatoya Bwana Cundu, reka tuganire. Bwana Twagiramungu Noel, namwe reka mbere yuko dukomeza ikiganiro, reka mbahe ijambo mugire icyo muvuga ku itabaruka rya Nelson Mandela, rwose muri make ku bijyanye n'umurage mbere yuko twinjira mu zindi ngingo.
Barabivuze neza abagenzi banjye, nagira gusa mvuge ko umurage umwe mu mirage ikomeye Afurika yagombye gusigarana kuri we, nubwo bigoye kuzawushyira mu bikorwa, ni uko yaduhaye indi sura ya politiki. Kubera ko politiki muri Afurika twagumye kuyibona ari ibintu byaje kubera igikoroni, noneho n'abayobozi twagize basimbuye abakoroni bakaza politiki ikaba ikintu cyo gukiza utuntu tw'udutsiko tw'abantu, bagafata igihugu bakakigira nk'akarima kabo. Politiki ikaba iyo gukiza bamwe no kwica abandi. Icyo kintu nicyo Mandela yashoboye kurwanya, yerekana ko hashobora kubaho politiki yo guhuza abantu batavuga rumwe, guhuza abantu batabona ibintu kimwe, ariko bose bakihangana bakuzuzanya bagakora politiki yo kugirira abantu akamaro, atari yo kurwana, atari yo gucagaguranamo. Nako kandi nakongera ku byo bagenzi banjye bavuze, ariko nkanongeraho ikindi, nuko Mandela uburyo wemwe igihugu, ntitwavuga ko ari Mandela gusa, nanone na Afurika y'Epfo, kuko iriya politiki yari uvumwa y'ivanguramo kugayo ariyo nayo imuhereza urubuga. Yaramufunze imyaka 27, ariko irongera ubwayo irireba iravuga iti igihe kirageze cy'uko ibintu byahinduka, yemera guca bugufi. Nanone ni umurage mwiza duhaye ko ingoma z'ibitugu ziriho muri Afurika zigumya gutsimbara muri Afurika, n'ubu zifite amahirwe yo kuba nazo zakora nk'iriya ngoma ya ruvumwa yo muri Afurika y'Epfo, ubwazo zikivugurura zigatanga inzira abantu bashobora gukoramo politiki. Numva ari izo ngingo ebyiri zikomeye mu byo twamwiye.
Ni ingingo ebyiri zikomeye cyane. Icyo mugarutseho cyane ni ririya shyaka rya ANC kuva rifashe ubutegetsi, rya rishyaka ryari rifite uriya mutwe w'ingabo, ariko bafata ubutegetsi nk'uko Bwana Cundu abivuzeho, agira ati kwicwa rya Bwana Chris Hani wari umuyobozi w'ingabo uriya mutwe wa umukonto wesizwe yishwe, ariko ANC yowe na Mandela cyane cyane eti musigeho dukomeze ubwana twagira mu ngo bagarukiye kuri ingingo iyi mitwe ya politiki iba yarwanaga ifite intwaro yafata ubutegetsi ugasanga ibashije kuyobora igihugu neza ni ikintu abanyafrika bandi bafata ubutegetsi bavuye mu ishyamba cyangwa se mu mashyamba bakwigira kuri ANC ubwayo
ni ikintu bayigiraho kuko itwereka ibintu bibiri bitandukanye twereka politike n'igisirikare aho bihurira naho bitandukanye aho bihurira nuko bitwereka ko ANC bari abanyapolitiki bafite umugambi wa politiki bashaka gukora bafite gahunda bashaka gushyira mu gihugu noneho bakagira ingabo kugira ngo izo ngabo zibe inzira cyangwa se intwaro yo kugera ku butegetsi ibyo bitandukanye n'imitwe yindi usanga ari igisirikare kiriho gishaka gufata igihugu ariko utababuze utese ni murafata igihugu ngo bigende bite ngira ngo nizongere dufite mu bibazo bikomeye n'izi ntambara ziri kubera muri za Mali izi ntambara cyane cyane iri kubera muri Centrafrica
na Sudani y'Epfo
ariko abantu kuvuga ngo twafashe ubutegetsi none ubutegetsi n'ubwacu urugero wenda rubi nyine tugifite nanone n'urwabaye nk'hariya muri nibuka ibyabaye hariya muri Liberia uriya
Charles Taylor
kera wavuyeho uriya
Samuel Doe
yes Samuel
Doe nibyo
urabona Samuel Doe yari mu barinda perezida yari sergent afatawe n'abasirikare bake bari kumwe binjiye mu nzu babona perezida bamufata baramwica aravuga ati shobye kwica perezida n'abandi dushobora kubica baragenda bafata n'abaministre bose uziko babahamje ari bazima kuri televiziyo kubera ko bafite imbaraga bafite imbunda bakashobora gufata bari hari ibibazo byarumvikanaga ariko kubera ko bafashe perezida n'abaministre na radio bakavuga abo nyine igihugu kikaba kibaye rero cyo kumva ko agatsiko k'abantu bashobora gufata intwaro bagafata igihugu nta gahunda bafite icyo bakimarira ni ikintu gikomeye ni isomo rikomeye twavana muri Afurika y'Epfo ukuntu
ye ni ingingo zikomeye
imbaraga zo gufata igihugu kugira ngo bakigarurire koresha icyo bashaka
ye ni ingingo ikomeye cyane tugana twagira mu ngo cyane cyane ko dusubije rwose mu mateka y'inyuma gato y'ambagarukiyeho ambasaderi Karake mwinjiye muri diplomasi hambere muri za 65 uko mubivuze icyo ni igihe rwose ishyaka rya ANC n'indi mitwe ya politiki muri Afurika rwana kugira ngo yigobotore ubutegetsi bwa gikolonize ubutegetsi bundi buryamira abaturage mu gihugu ANC turebe nk'u Rwanda rwa kirage muri 64 hari inkunga mwaba muzi u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu byaba byarahaye ANC kubera ko nzi ko yari kwiye ku mugabane wa Afurika henshi cyane
urakoze Karekezi nagira ngo gato ngicyo mvuga kuri biriya nohera amaze kuvuga byerekeye ANC ntabwo koko ANC yakoze politiki nk'ani mashyaka yandi muzi ko ANC yahimbwe mu 1912 nabwo abirabura b'icyo gihe babitewe n'uko Afurika y'Epfo yari imaze gushyiraho imiyoborere yayo mu 1910 yitandukanya n'andi moko ivuga ko igihugu ari cy'abazungu gusa muri gushyiraho politiki rero bari bagamije kurengera abirabura n'andi moko atari abirabura nk'abahinde n'abametishi ariko cyane cyane kugira ngo bereke abazungu ko nabo bifuza kuyoborwa nk'abantu ibyerekeye rero ko Afurika y'Epfo yari ifite ingabo n'ibintu itatekerezaga mu gihe yakoraga politike kuko umutwe wayo w'ingabo wagiyeho muri 62 62 nabwo ntabwo bari babigambiriye cyane babitewe n'ibyo abazungu bakoreye abirabura mu mujyi wa Sharpeville mu 1960 barabica kandi ubundi barwanaga mbese barwanisha politike batarwanisha intwaro ubwo rero abasekereza yuko abafata ubutegetsi bavuye mu mitwe y'inyeshyamba mu by'ukuri bigaragara yuko mbere yo gufata izo ntwaro nta politike igaragara bagenderagaho bari bafite bari bagamije ngarutse rero kuri icyo kibazo cya ugira uti muri iriya myaka ya 64 u Rwanda nk'igihugu kigenga hari icyo rwaba rwaramariye abantu bageragezaga kwirwanaho uribuka ko muri 62 nibwo Nelson Mandela yashoboye kuva muri Afurika y'Epfo rwihishwa agera muri Tanzania no mu bindi bihugu bya Afurika bamufasha kuvuga ijambo mu muryango w'ibihugu bya Afurika mu Banyafurika bategekaga ibihugu byigenga icyo gihe bari bateraniye Addis Abeba ari ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa kabiri muri 1962 arababwira ati twarwaniraga abirabura turwanisha politiki turwanisha ibitekerezo none abazungu baratugamburuje bagiye gutuma dushyiraho umutwe wo kurwanisha intwaro ati rero ndabasaba kugira ngo muzadushyigikire uwo mutwe wacu muwishyigikire kugira ngo tuzagere ku ntego twiyemeje mu buryo bwa politiki u Rwanda rero icyo gihe ryewe bwanjye muri 1967 noherejwe gukora muri ambasade y'u Rwanda i Dar es Salaam mpagera hashize imyaka ibiri ANC yimukiye i Dar es Salaam dore ko bamaze kuyica mu mwaka w'1960 yashoboye kugira abantu bayifasha yimukira i Londres mu Bwongereza noneho muri 1965 yimukira i Dar es Salaam ubwo rero u Rwanda rwari rwarahaye abaruhagarariye
umwihangane muhina amagambo
amabwiriza yo kugira ngo bafashe abo banyafurika bagenzi bacu barwaniraga ubwigenge bw'ibihugu byabo cyangwa se uha ijambo abirabura bo mu bihugu byabo twari twarahawe uburenga amabwiriza yo kugira ngo tujye tubegera tubatumire mu minsi mikuru ambasade yakoreshaga kugira ngo bahabonane n'abandi ba diplomate ndetse tubatumire iwacu nk'iwanjye barahagendaga tukaganira tukabungura ibitekerezo tukabarema agatima tukababwira ko batagomba kwiheba kuko icyo gihe barwanaga ntabwo cyari cyoroshye uribuka ko hari amakimbirane muri birya bihugu bitaga ibihugu by'ibihangange intambara mbese yo kwijundika ariyo bitaga Gerry Ford ibihugu bikomeye rero bimwe byari bishyigikiye Afrika DCD ibindi bitayishyigikiye ni nk'Uburusiya Ubushinwa Cuba n'abandi i Dar es Salaam rero ayo mashyaka ambasade zihari cyane cyane z'abanyafurika twageragezaga kubaba hafi mu bitekerezo kugira ngo nabageze ku ibitekerezo zabo tubigeze kuri abadiplomate bagenzi bacu tugerageze kubabwira yuko abo bantu bakwiye kudakomeza kubaha akato kuko mu by'ukuri icyo barwanira ni uburenganzira bwa muntu kandi no mu mateka ibihugu bimwe byagiye birwana buriya na Amerika ureba yigize igihangange uribuka yuko yarwanye n'Abongereza igihe kirekire kugira ngo ibatsimbure ku butaka bwayo ishobore kuba leta zunze ubumwe za Amerika.
Nagira ngo mwihangane gatoya ni kuri iyo myaka za 60 n'indi birumvikana abanyafurika ibihugu byinshi byagize uruhare rukomeye mu gufasha umutwe wa ANC mu bikorwa byayo mu bihe tugezemo bwa na Gervais Chondo musubije n'amaso mu kareba urugero rwa ANC n'inkunga y'abanyafurika ukwibohora muri Afurika abanyafurika baracyarira basivuga bati ntiturabohorwa uru rugamba rukorwa rusigaye urwanwa rute ese inkunga ANC yabonye ku banyafurika yepfo hari uburyo bigaragara ko abanyafurika bagifasha imitwe ishaka kwibohora muri kino gihe
murakoze kuri icyo kibazo we natubiye mu gato ntabwo nzi umwanya ufite kungana
no guhina amagambo
ndagira amagambo ndagira bivuye mu magambo make kuko hari etape zikomeye cyane ANC yanyuzemo icyambere yabivuze ambasaderi Karake bamaze kuyishyiraho mu 1927 bari bafite umuperezida wayo wari icyo gihe witwaga Gomede yaravuze ati mureke dufatanye n'ishyaka ry'abakomunisti ndashaka kubwira urugero rwo kugira ngo abantu bafatanye abandi baravuga bati umuntu yasaze ndetse baramaratora baramwirukana muri 1933 baramwirukanye ubwo noneho bamaze kumwirukana ANC icika intege irasinzira yongeye kubyutsa umutwe muri 1944 ari ubwo hajeho urubyiruko rwa ANC urubyiruko rwari rurimo ba Mandela rurimo ba Walter Sisulu rurimo ba Oliver Tambo nibo baje barongera barayivugurura yongera kuba ANC ibyo bivuyeho ndakubwira ko leta yapfuye ikomeye indi ya kabiri ni uko icyo gihe ntabwo yakubwiye muri bya bya Sharpeville bamaze kujya kwica bari abana hajemo abazungu abazungu baravuga bati natwe tugomba kujya kurwanya gufatanya tukarwanya iryo pangura ry'amoko apartheid ariko mu muryango wose nta buri ingufu zikuru zijyana inyuma harimo abirabura bavuga bati ndashobora kuba twabangikana n'aba bantu iyo bari bakomeye barakomeza bituma baza kugera aho ngaho yakubwiraga bimukiye bakagera muri za Tanzania inama yabereye mu rongoro muri Tanzania muri 1969 yarafashije cyane kuko bavuze ati tugiye kuvuga noneho urugamba rwa politiki dukure n'urwa gisirikare kandi yemeza noneho ko bagiye kwakira ku mugaragaro abatari abanyafurika. Kuba baremereye gufata icyemezo cyari ikintu gikomeye cyane, kigaragaza ko ubufatanye wirengagije ikintu nangiye kwita nk'ubuheza nguni bigira akamaro cyane. Noneho rero ndagarutse kuri icyo kibazo cyawe, sinirwe mvuga uko uruhare rw'umugore wa Mandela yakoze yagize kugira ngo azafungurwe, abandi bamufashijemo benshi, inama zagiye zibera mu mwiherero abantu batazibona, ukuntu uriya Peter Mutabazi wari perezida wa Afurika y'Epfo yari yaramwakiriye buryo muri 89 mu bwihisho ari kumwe n'abashinzwe za sekurite ze bakivugana, ukuntu yavuze ati nimureke aho kugira ngo mumfungure nimubanze mufungure bagenzi banjye nzafungurwe nyuma, ukuntu bagize Imana uyo nyine bota, ukuntu yavugaga ati nindamuka mufungure abantu baragira ngo ndi umunyantege nkeya, cyangwa se nimufungura baraza kubiraza kugira gutya bimere nk'ibintu byabaye muri za Iran igihe cya Shadira yarahavuye hakaza yo komini hajya haba imyigaragambyo tutabasha gukontrola n'ibintu byinshi. Icyo nshaka kuvuga rero muri uyu mwaka kwibohora kw'abanyafurika ku cyo kibazo kigarutse urumbajije, abantu ntibari bihora ku rugamba rwa politiki, ntibari bihora ku rugamba rw'ubukungu. Igihe cyose batari bihora ku rugamba mu rwego rw'ubukungu ni ikibazo, baravuga ati dufite independence ku rwego rwa politiki, ariko mu gihe batibohoye ku rw'ubukungu bikaba ikibazo, kuko abenshi n'ibyo bihugu bikomeye bibakoresha mu gukandamiza noneho gukoroniza ibyo bihugu byabo bakoresheje ingufu z'ubukungu. Ugasanga igihugu gifite umutungo kamere, uwo mutungo kamere kugira ngo uze kuzamura ubukungu bw'igihugu, ugasanga urakiza bamwe muri icyo gihugu bake cyane, cyangwa se havuyemo ya menshi akajya guhiza ibyo gukiza ibyo bihugu biturutse hanze.
Muramfashije Bwana Gervais Condo, kuko iyo ngingo rero ngiye kugeraho njya kuri Profesori Noel Twagiramungu, kugira ngo Abanyafurika Bwana Twagiramungu bazumve ko bafite ubwisanzure, ukwishyira ukizana, hakenewe abandi ba Mandela.
Nibyo koko hakenewe abandi ba Mandela, ariko bisaba nyine kugira ba Mandela benshi wavugane, kuko ikibazo ukunda gukomera ubona ni no kugira abasimbura ba Mandela, kuko Mandela nubwo tumuvuga nyine yabaye igihangange kuko tuzahora tunamwibuka, ariko Mandela yashoboye gukora ibyo akora kubera ko bari ba Mandela benshi. Abo bose nyine batubwiye bari abantu bose kugera ku mudamu we, kugera ku bamusimbuye, kugera uyu munsi kuba bari bahari ari benshi kandi bumva ibintu kimwe, niyo mahirwe Afurika y'Epfo. Aho dushobora kugira umuyobozi umwe yavaho nyine ugasanga ikirangirire ikeneye ba Mandela abandi rero, ariko ikibazo ni ukubaha kubona nyine urubuga bakoreramo no kugira ngo bagire, ni ibintu byinshi bisaba. Ariko nka barabivuze ati hari ikibazo cy'ubukungu, ikibazo cy'ubukungu nanone ikibazo ntabwo ari ubukungu, ikibazo ni abantu bacunga ubwo bukungu. Turazibona intambara ziraho, hari abarwana mu gihugu n'abatabara, ntitwabura kurangiriza ku byabaye ku bandi bayobozi tuzi nk'aba Kadafi bagiye bategeka imyaka 40, ariko ukajya kubona mu myaka 40 intambara yakubuka, ukabona abari kumurwanira ninde, n'abana be ntibari muri guverinoma, ukabona n'abavugizi b'igihugu. Ubutegetsi butubaka inzego bushobora kurengera igihugu, igihugu kidufite inzego gishobora nyine gutera imbere.
Ndabashimiye cyane Profesori Noel Twagiramungu aho muri leta ya Massachusetts. Ndabashimiye Bwana Gervais Condo hano muri leta ya Virginia. Ndabashimiye namwe Ambasaderi Karake Kanizio mu Bubiligi. Abatwumvaga ikiganiro twakoze kuri Nelson Mandela ni kirekire, ndabararitse. Ejo bundi kuwa kabiri mu kiganiro muri Isanga kuri rya Amerika, muzakurikirane ikindi gice cy'iki kiganiro twakoze kuri Nelson Mandela. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Yeah. and gentlemen, we're gonna do it the South African way. And now on stage, welcome Bongo Muffin.